The Fox News Decision Desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected president of the United States. TV-ga Fox News, Brett Baier,
iyo Stefano Guthrie ayaa ku dhawaaqay in TV-gu uu sii saadaalinayo in Joe Biden uu xilki madaxtinimo ku guuleystay. Arrintu waxay ahayd inay halkaasi ku dhamaato, hase yeeshee Donald Trump, oo ahaa madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka, diyaar uma ahayn inuu qirto in laga badiyay.
If you count the legal votes, I easily win.
Haddii aad tirisid codadka sharciga ah, aniga si fudud u guuleystay. Haddiise aad tirisid codadkan sharciga ahayn, way isku dayi karaan inay codadka naga xadaan, ayuu yiri. Donald Trump ayaa ku booriyay taageerayaashiisu inay Kongareeska ka hor joogsadaan tasdiiqinta natiijadii doorashada markii ay taariikhdu ahayd 6 January ee sanadkii 2022.
We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
Si adag baan u dagaalamaynaa, haddii aynaan si adag u dagaalamina, wax dal ah oon mar dambe yeelan doonaa ma jira, ayuu yiri. Wixii dhacay ayaa noqday muuqaal aan weligii laga filan inuu Mareykanka ka dhex dhaco, taas oo keentay in mar labaad Trump loo qaado codka xilka xayuubinta. Diidmadiisii natiijada ayaa calaamad u noqotay in Trump uu yahay nin wixii lagu soo dhaqmi jiray ka baydha. Waa kan Ras Pietner oo ka tirsan wargeyska The New York Times.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Waxa ay la tahay qofkaan aragnaa waa qof kalsooni siyaada ku qaba naftiisa, ayuu yiri. Ras Pietner iyo Susan Craigie waa wariyaal dhinaca baarista u qaabilsan wargeyska The New York Times, waxayna isla qoreen buugga lagu magacaabo Lucky Loser amaba nasiib weynihii guuldaraystay, kaasi oo ay kaga hadlayaan sida Trump uu isugu muujinayo inuu yahay millionaire isagoo xoolihiisa gacantiisa ku tacbaday.
He has not, since the early 80s, really trusted people who have
ilaa bilowgii 80-aadkii weligii muu aaminin dadka khubarada ku ah xirfadahooda. Mar walbay hawl u qabanayaan isaga ayaa u sheegi jiray sida uu wax u rabo, ayuu yiri. Dhismayaashiisa waxaa si weyn uga muuqda magiciisa iyadoo far dahabiya oo waaweyn lagu qoray, taasi oo calaamad u ah yididiiladiisa iyo isxayeysiintiisa. $200 million oo dollar ayuu haystay markii uu New York Times wareysiga siiyey. Haddana lacagtaasi waxay noqotay 1 billion markii 10 sano kadib uu wareysi siiyey barnaamijka 60 Minutes. Donald Trump ayaa dadka kaga dheereeyay inuu soo jiidasho sameeyo, isuna muujiyey inuu yahay qof dadka heshiisyo la gaari kara. Malaayiin dollar ayuu magiciisa ka sameeyey, hase yeeshee guulahaasi waxaa daba socday dhibaatooyin dhaqaale. Shirkadihiisu waxay 6 mar xereeyeen inay kaceen goobaha khamaarka lagu ciyaaro, isagu lahaa ayaa kacay oo iyaguna xidhmay. Trump ayaa guuldarooyinkaasi dhaqaale dib uga soo kabsaday kadib markii uu bilaabay barnaamijka TV-ga ka bixi jiray ee lagu magacaabo Apprentice.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa xilka madaxweynaha Mareykanka. Dalkeenna waxaan mar kale ka dhigaynaa mid weyn, ayuu yiri. Isagoo aan gabasho lahayn ayuu Trump noqday mid wax kala fogeeya oo wadaniyadda ku ololeeya.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
Marka Mexico ay dad soo dirto, ma soo dirto kuwa ugu wanaagsan ee waxay nool imanayaan daroogo, dambiilanimo, kuwa wax kufsada, iyadoo aan u malaynayo in dad wanaagsanna ay ku jiraan, ayuu yiri. Markii uu madaxweynaha noqday, Trump waxa uu magacaabay garsoorayaal maxkamadda sare gala, kuwaasi oo ka caawiyey inay beddelaan sharcigii federaaliga ahaa ee xuquuqda idilma iska soo ridida. Dadka badan 150,000 oo qof ayaa Mareykanka ku dhintay. Horraantii sanadkii 2020, xanuunka COVID-19 waxa uu tijaabiyey kartidii Donald Trump. Trump waxa uu boobsiyey soo saaridda tallaalka cudurka, waxa uu sidoo kale soo jeediyey in saynis yahanadu ay eegaan in bleachta amaba daawada dharka lagu cadeeyo loo isticmaali karo in fayraskan lagu dilo. Iyada oo dadka badan 9 million oo qof uu xanuunku ku dhacay, tirada dhimashaduna ay dhaaftay 230,000 ayaa bishii November ee sanadkaasi ay dadka Mareykanku doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Mareykanka. Intii uu xilka ka maqnaa, Trump waxa uu la kulmay dhowr dacwadood oo dembiilanimo, waana madaxweynihii ugu horreeyey ee dembiilanimo lagu helo. Sidaasi oo ay tahay, hadda ayuu ka caansan yahay xilli kasta oo hore. Waxa uu sanadkan ka badbaaday iskuday dil. Arrintaasina waxay sii xoojisay dabarka isku haya isaga iyo taageerayaashiisa. Pam Smith waxay taageertaa Donald Trump.
God has a plan for Trump, and he absolutely was spared for some purpose.
Ilaahay qorshe ayuu ka leeyahay Trump, sabab iyo ujeeddo ayaana loo badbaadiyey. waxaa rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha 74-aad ee Maraykanka, ayay tiri. Siyaasadda Maraykanku marna ma ahayn sida ay hadda tahay ilaa markii Trump uu fagaaraha soo galay. Trump oo mid ka mid a labada qof ee qoray buugga lagu magacaabo The Art of Comeback amaba habka dib loogu soo noolaado ayaa hadda isu diyaarinaya inuu noqdo mid ka mid a dadka ugu magaca weyn ee siyaasadda Maraykanka.